kita na mbinu zote za kutengeneza chapa. Na siwezi zuba toka geto tu mbinguni mina tetea kita. Mina paka misa, 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 paka misa.
Once again, it's the man with the master plan. Legendary bird, future of the game. How they do it for my people, now you do it for fame. BJ the name, let's go. It's the boom bye, sauti ya kita. Hii ni kwa wote wajane na wenye njaa. Badilika kama saa kwenye giza nita. Tokea magetoni uboga nisha kata. Another headbang, hitmaker, Jane attach. Amani kwa mwanangu darasa. Ni msato kama mzazi tuva na DJ Flash. Tunapaga misa, anga za wana mwana jifraj. Tumesha ruka viyuzi mbali mbali vyatari. Tumetoka mbali, R.I.P. Thomas Mashari. Ndio mana tunacheka tu hato pija na kiss. Tuchape hata risas, tunatoka Katundu list.
Yeah, nimezaliwa kita. Na mbinu zote za kutengeneza chapa.
Yeah.
Na siwezi zuba toka geto tu mbinguni mina tetea kita. Mina paka misa, 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 paka misa.
Stack on and on like this. Saka vumba, saka mapende lakini peace. Watu awalali sadali usiji mix. Yani become the sound of police. Aisha bokasa na mitikasa mwendo kasa. Leo umepata, kesho umekosa ndo wa wasi. Hiko mafans, watoto na warudisha class. Mwana msolo fa ganzi, vito vya plans kwa nguduanzi basi. Mgodi unotembea, uloshani na zaga zaga. Toko na vyotoka, zipopo, usugwa gaga. Roo ya tajiri kama mengi ya ukosaga. Haina shobo dundo, shoboga ni vunje chaga.
We stand up.
Umoja nunguvu yetu, mshikamano na upendo kwa faida ya watu.
Morogoro stand up.
Mdi kasoro bahari na maji ya tiririka. Milima ndo asili ya
Tanzania stand up.
Mbuna bunduki mchana kuope na watu asojulikana. Iko wapi ya mani yetu.
Africa stand up.
One love, one people, one continent. Sote ni ndugu ndo kauli yetu.
Yeah, nimezaliwa kita. Na mbinu zote za kutengeneza chapa. Yeah, na siwezi zuba toka geto tu mbinguni mina tetea kita. Mina
paka misa, 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 paka misa.